yoga on the beat. It's TRT.
Agiza pombe wasijali mama, kunywa paka woge ikibidi umwage. Agiza kreti zima, tambe nyama choma, sijali ukizima, chumba nimebuki mama. Ondoa pressure,
pressure, pressure, pressure, pressure, eh.
Baby ondoa pressure,
pressure, pressure, pressure, pressure, eh.
Mabisho wamekuja na madem zao, wakilemba sana watapigwa bao. Nimekuja mina tagi we achana nao, akizigua boya atapigwa mbao. Asema hey pampala, watu wanatenga kuna kulala. Asema hey pampala, watu wanatenga kuna kulala.
Toka tizi tu Kampala.
Leta, furu kufulika humundani wanapeta. Kama tia kini sende wing, humu ni vaibu hizo tunaping. Hakuna kulala,
mama lake, mama lake, mama lake, mama, mama lake.
Hakuna kulala,
mama lake, mama lake, mama lake.
Hey pampala, watu wanatenga kuna kulala. Nasema hey pampala, watu wanatenga kuna kulala.
Toka tizi tu Kampala.
Na 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 na.
Hey yeah.
Na 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 na.
Kenyoro na Bujumbura.
Na 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 na.
Hey yeah.
Na 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 na.
Bezi bichi na Kimara.
Na 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 na.
Hey yeah.
Na 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 na.
Siza Masaki yala yala.
Na 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 na.
Hey yeah.
Na 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 na.
Ay ay ay.
Kenyoro na Bujumbura.